macadka bardow ka culumta sharciga ee Al-Kawthar oo ku mid ah maahida la ka bardow culumta sharciyada Islaamka gaar ahaan maalmo qamistiyo jumada balse maamulka macadka iyo waliba hadda Kurdiya Shamaalan oo isbuuc ah idona la ka bardo doona culumta sharciga kulid markii iyo kororti baahida ardayda fadaasa bardow ku culumtanga si ardayda dhigdaasi macadka bardow ka culumta sharciga ee Al-Kawthar iyo haan fadaanti hadda ka biirana la lankashay waliba lan qobday xaflada shaacinta waqti kordhinta macadka si ay qayb ku noqdaan ardayda walka barada doonta maalmo la kordhiya aan ku mid ah macallimiinta walku dhigaasa macadka barada ku culumta sharciga Al-Kawthar ya ardayda cusuban ka bishaaray in ay ku faa'iideystaan fursadan dhinkii shoonu diyaarin in istifaylan walan baran gaar ahaan culumta muhiimka ah
anoo ka hadalow magaga macallimiinta oo dhigaayay macadka Al-Kawthar lidaraasat al-islaamiyya macadki oo isii magrodaasan macad Al-Kawthar oo walbarasho wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ee dhagan suuban isin ku baratan iyo mayla raayis ma in sheegana bulshooyinka oo ka nool magaalada Baydhabo in macadka kordhi shanta maalmo oo gelin hore ee walbarasho Qur'aanka iyo tafsiir culuumtiis iyo mayla raayis shariicada kala qaybtii shishal duun in macadka hadarsi maynka baagane bulshooyinka inay oo mayda raayis ciyaalasha uu ku faa'iideeyaan walbarashada astaase oo macallimiin ee helanay mayda raayis walbarashadana sifaylanka dadaalayaan in iyo roogan antaas mayda raayis bulshooyinka inanka baagana
dhinii kal ardayda dhigdaas maamo qamisiga jumada macadku ya hadhawayn iyo na sheeganti oo maalmoon dheeriga walbadanka barada doonana walina ardayda kale ka dhiri gelina in ay ku faa'iideystaan fursadan ah
anoo leero maay Abdullahi Ibrahim Ahmed oo kumada dadkii ku galan jibi maahad Al-Kawthar daraasada Islaamiga wal Arabiya idan ka faraxsana maahad ka oo noo dhakada jarni khamiis jimaa laakiin meeba maahad kale ka kordhiyay arba illa meeba sabti laga kordhi meeba rajay dadka ka nool nawaahiga Baydhabo meeba rajay intii ha ku qayb gal doonan siyoon ku faa'iideeyay in ku faa'iideysan lahayn macahadkaasi oo la ka dhakaw maadi may barajay intii ku qayb gal doona ardayda kaleen may balaa yoon ardayda khamiis jumada dhakadaan intii ku faa'iideysan macahadkaasi oo la ka dhakaw maadiga sharci islaamiya
magaca may balaa Yusuf Muhammad Nuur oo dhakadaw maadka Al-Kawthar lidaraasada islaamiya oo luqada arabiya khaasatan fasalka 3 may ba eediyan farasanaanti maadka la kordhisan tumaalmood
ana magaca ila Aaron Urta Ahmed Maxamed may ba eediyan farasanaanti ana kamid ah ardayad dhikadaas macahad Al-Kawthar lidaraasat al-islaamiyah wal-arabiyah may eediyan farasanaanti ana kamid ah takharujinta sanadku qalin jibiyaha may kale eediyan farasana anti ana tahay ila kordhi macahadka shanta maalmood daraasadka islaamiga wa salaamu alaykum
maad qoni bala kordhisan tumaalmood aan halka looga jar waan eedan farasana